Bananga mbizibu ya tunie vibanya banyomu pana muzibu mazo kuraba Atanga kubanya banyomu avu nepulani zone zitatuka kubawetia Songa wabera nensinjo yangu ilwanyone kota subira na yomufuna Nichoche chinsu zankurungu tonya bampuliri zone nesimi sai nesimbi Zenino muwala banange mwakaro kufawa mudura kure diye namutia Nenda nendo zawe mutandika nikoma hana imukama Nejuzi agenda nampita koni mwimiriza konze kamugambe kumurabi Wabula njabo nacho muwala Mwukambe wabu ina kebarua Ngerije antunuri rangate wali kutemia Chande teramuri olisonyi Nenebu zabu zanga weno kubusubi Nande kawonga antunuri ange chikami Wabuloro alero njagarangu memu atulire na kakodion kafunye Njakufuna kamuli koroza kwemba mpitira nkakoze seka kolingo mutego Mweka mokwa sana marakiriza lero simutenja kakatampo memuza kalimi Musabiro lwalero morabe Kasita wanira watero kuita kamuli ndo katuke Sene kuraba sana tiwe mukama tendereze we kuruno Nina kirwadde kyama nye kinemeddeko ate we tunula kwe musawo Obedda mpakunga n'omutima ne kuba pulani z'ebikwangala nzikyo kiwonye Nayagadde okukyalira ewammwe nga bazadde bo we bamanya wabeerawo ttabu Nenneegomba okufaanana akawuka nje nkutuukako n'ekiraba nga nninga zanya Ate ngala kwagala onvumule sikikukisa ensawo zange zirimu ebituli Kenvudde nfuna y'akamuli kaloza k'oba otwala mulongo wange sina nsimbi Kaakano kakwateko kalabe okakasinga bwe nkutonedde ekirabo Kawunyeko kazuulemu amakulu ozuule ekirwadde kintabankanya omutima Akawoowo akakalimu amakula bwe buzito bw'omukwano w'ennina gy'oli nga ky'ekirwadde ekindi obwongo Nkwegayiridde nnyo nyambo kimuli mwana muwala nakikwagala Amafiirawo
Sawo komye fujjo genda kubalala nze tumanyira otyo simanyo manyi n'okunywa enjayi kaye kuwago jonti kire kamanyo bulenzi bwakunoze munyiyo kamala lw'obutepimira muntu gw'olina okwana kuno kuliko obuwala bwe mufaananye endabika kowano olukumi ne kavunnama abambi ne bw'otokawate ekikanyiganyi ekyo limira ng'ombe gwe kanaba kalabika naye omuntu alabikako nga nze bwe nkukkiriza otandikirawo okubba Kubawe nkubalira muko wano ku bintu bye nkozesa nze kikujjako enviiri Engatto gye ndi mwene emala w'etaano Luno olugoye bakola lumwe Germany Sembera kumpi nsooke nkulaga essaawa Ndowooza ogiraba yonna w'eri mu golodi Kale enviira kye nkulazeeko kimala Genda onoonyereze ku radio Yonoowa ekimuli n'etenderezo kamala Naye nga nze kweweregako kiri kifuufu Siri ku radio
Airini reka toyombo cholimba soka kuulirize kubino Ne wankubadde onvumye n'onjereka nze sikitudde by'abasajja bye tulina okulaba Era bwe mutyo bwe muyita abawala Emikwano gibalemye okuyiga Muno gw'olaba akussaako omutima Omuleka waawo olw'okuba omwavu N'olimba abo abalina ensimbi Era nze mba nenyanya abakazi Kyova olabanga kati n'obufumbo bubalinye nnyo lwa nsonga eyo kanayo ngikuwe Oganda n'ofuna ekisajja olw'ensimbi n'okyosibako kabe ng'atunulanga ekikere Nga ne mulavu tekikweyagaza kyokka n'okumu okifumbirwe muwulire obusiro Mazima emyezi waayita etaano muli olw'okuba tekikusanyusa nga tokitamwa Nganti bwe kinyiiga nga waliwo ekisobo Nganti bwe kiseka nga waliwo amasanyu ng'amannyo gakirako omuntu Ate bwe kinyiiga nga waliwo ekisobo Ne kibanga ekibaatisa omugoyo Kale ky'ova ofuna ttoomu n'ekiddiira kitiibwa kyo n'erinnya ly'okukufa Naye nga tonnatuuka mu ssi eryo nandikusabye endowooza yo gisse ku nze Sebbaale nze lwakuba mwavu Nachama wanzo kujake vitege Atene vitege chitone rio mulavi Kasta fesi te inanyoma Kwa mkwano ngu ina mwebaruwa Erasi chaiwa muwaranze nchawa Kwa atakwa karavo kumwatu Mkwano teguguru ansimbi Vienkuhuli rasi vya kulimba
Mulezi gwenku saba mulio sonywe Sagendele tena koze sobyo kubuma Wavulevyo bebiba webirabwa Sanda gato vyongere yomaso Nabate mkukemengeri jenda vya bawera Olio kukwana chakulembeza sete Olusi nakulembeze motoka Kakuziva maso ngolo chako bakufuna Songo mkwana wagurude mwebanga Jiva mkwa galate gugurwa sete Eragwe mkwe unyizo kamara Olobu takweka unakuwerinze Yewa yeyi zote akalabo kukampa Kale nsanyu sene yanziza tata Mpozi waliwe chizibu chenenge demasu Sebo wange amanya gogwani
Kuti wasepare ranyo liafure dioko Netira funde ne marandiri andwara
Kebampita na chito netirange Neria irini boli ongera konsanyuka Chirunji nyera chizamu amanyi Kube miziro jafejiri mwenja uro Eranze na chezira techo Eyetirenge yene wangule motoka Kala watufunite wachansi Mkwano gwafewe buba kufoka kata Tembera neno tuesude nye banga Nange ulijon kula banga nkusalirwa Uliro ulamu wovu tambuzo kamara Mazima seba nati jensi vya sija sumula
Ndabanga chiroto banango mtu osose okumvu mochu socho mutima Nyerecho chiverecha kuhigeri ya wafuhu kwa waganda bange muhiga bawara Kukesa kwa mugamba no mula bangalara mukato chitianga wewe isaba kazi Banji nyoba vera no vukodia inga no kusoko kufuma kupima magezi Karevo vera no mutima kuta mweku yango kwa unge kwa mwakulemi Karevo vera no mutima kuta mweku ya chitirira kulemi Kwenyikira kuwamesa ulimi ngatawega nyo kutatega nyana roru manyi Nemuno walavu murumwa Nikivama kusako mutima Abada yomba takulaga masanyu Emikwano mizivu nyo kuhiga Katinzewe mbabulizo wange Te uliro chababulire uulira mutima
Zembulire chinto chinketa Nechinyula mazima nechinjigija
Abangewe mbabulizo wange Te uliro chababulire uulira mutima
Zempulire chintwe chinketa Nechinyola mazima nechinjigija
Doze dagole rina kuonya Jemengate wandiseno sulake wafe
Mazima nange njagalo kusula Ebo tongambe kujirane wetegeka
Aranga bemba ulizo wange Nte ulirota babulire ulira mutima
Zempulire chintwe chinketa Nechinyola mazima nechinjigija
Doze dagole rina kuonya Jemengate wandiseno sulake wafe
www.ugandanmusic.com